kuweza kumuchezea la ni blessed boni lusimo tena. Yeah. Nitamchezea Yesu wangu, amenilinda bure.
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 Nitamchezea Yesu tu, amenilinda bure.
Nitamchezea Yesu wangu, amenilinda bure.
Ajali majini mimi sijazama, angani mimi sijaanguka. Wacheni mimi nimchezee Yesu, wacheni mimi nimchezee Yesu, amenilinda bure. Wacheni mchezee, wasomi wamekufa, mimi ninaishi. Wenye pesa wamekufa, mimi naishi boni. Yesu.
Nitamchezea Yesu wangu, amenilinda bure.
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 Nitamchezea Yesu tu, amenilinda bure.
Nitamchezea Yesu wangu, amenilinda bure.
Maisha yao. Unajua kuna hawa ambao wanajua kusema kwamba ukicheza unacheza dansi ya kidunia, lakini hawezi kutoa mfano bora wa kumchezea Mungu wao. Wacha nitoe mfano mimi Boni. Saya muziki sasa. Twende.
Tunashuka,
shuka.
Tunashuka,
shuka.
Waisu tunashuka,
shuka.
Tunashuka,
shuka.
Tunapanda. Wesu tunapanda,
panda.
Tunapanda,
panda.
Wesu tunapanda, panda.
Hey, yeah, yeah. Sasa
tunashika kichwa,
kichwa.
Tunashika mabega,
mabega.
Tunashika mgongo,
mgongo.
Tunazunguka,
zunguka, yeah. Shika tena, twende.
Tunashika kichwa,
kichwa.
Tunashika mabega,
mabega.
Tunashika mgongo.
Mabega,
mabega. Tunashika mgongo,
mgongo.